Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, tukaba kuri Facebook na Twitter kuri @voaradio yacu, naho waeshatu radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga. Tariki ya mbere uku kwezi wari umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wo kuzirikana indwara ya SIDA. Uyu munsi ukaba warageze mu gihe iyi ndwara igenda icisha make hirya no hino ku isi ugereranije no mu myaka za 80 cyangwa za 90, ubwo yari imaze kugaragara mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ibi ahanini biterwa n'ubushakashatsi bwabaye bwinshi muri imyaka yose, ari nabwo bwagiye buvamo imiti igabanya ubukana bwa virusi yayo. Urugero rwa hafi nk'imibare igaragazwa n'ubushakashatsi bunyuranye yerekana ko mu Rwanda ikwirakwira ry'indwara ryagabanutse cyane, buri kaba riri ku rugero rwa 3%, kandi bakaba bashobora kubonera imiti abanduye bose. Naho mu Burundi abagera kuri 90% bayanduye bashobora guhabwa imiti igabanya ubukana bwayo, nk'uko turi buze kubigarukaho mu makuru turi buze kubumvisha. Ariko nubwo bimeze bityo, mu myaka yo hambere ntabwo byari byoroshye kumva ko umuntu yanduye indwara. Ahenshi wasangaga bivamo ikinegu cyangwa guhabwa kato na rubanda. Siko bikimeze kuri ubu, ariko se akato kubanduye virusi itera SIDA kararangiye burundu? Niba kararangiye, hakozwe iki mu yihe nzira ngo gacike? Niba se hari aho kakiri, biraterwa n'iki? Hakorwa iki? Ibibazo n'ibindi nibyo tugarukaho mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Umutumirwa wacu udufasha kureba ibibazo byose ni Madame Gilberte Umurerwa, umukozi muri Clinique Avega, amaze igihe mu kazi ko gufasha abantu banduye indwara kwiyakira, kwitaho no gukomeza ubuzima. Madame Umurerwa, ikaze mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mukanya turagaruka twinjira mu kiganiro nyirizina, ariko reka tubanze tujye mu Rwanda aho ejo hatangijwe ubukangurambaga buzibanda cyane ku rubyiruko ku bijyanye n'ububi bw'indwara, kuko imibare igaragaza ko urubyiruko ari rwo rwugarijwe kurusha ibindi byiciro. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aradufasha gusobanukirwa n'ibyo bintu.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko kugeza ubu mu Rwanda abantu bangana n'ibihumbi 330 aribo babara na virusi itera SIDA. RBC isobanura ko muri bo 94% bafata imiti neza. Iki kigo kivuga ko kugeza ubu mu Rwanda hashize imyaka 15 abantu 3% aribo banduye virusi itera SIDA. Gusa RBC ivuga ko ihagayikishijwe n'uko abato bandura cyane kurusha muri ibi bihe. Umuyobozi wungirije wa RBC Noela Bigirimana asobanura ko icyiciro cy'abangavu aricyo kibasiwe cyane.
Turacyafite urugendo kugira ngo dushobore kwirandura. Natanga umbwire rw'uko ubwandu busigaye bwiganje mu rubyiruko uri mu kigero cy'imyaka 15 na 24. Muri bo umubare munini w'abafite virusi itera sida muri icyo kikiro ni abakobwa kuruta abari mu kikiro cy'abahungu. Mu Rwanda buri muntu wese upimwe agasanga afite virusi itera sida ahita atangizwa ku miti igabanya ubukana mu rwego rwo kugabanya ubwandu ubwandu busha, kugabanya kuremba ndetse no kugabanya impfu ziterwa na sida.
Hamavu nyinshi zitangwa zituma urubyiruko ariko rwandura virusi itera sida cyane cyane abakobwa, ariko ikiza ku isonga nuko urubyiruko usanga rutitaye kukumenya ibyerekeranye no kwirinda virusi itera sida cyangwa se kugana ahatangirwa ubujyanama. Kugeza ubu hakizwe ubukangurambaga bwo gusaba urubyiruko kwihutira kwipimisha basanga baranduye bagahabwa imiti. Dr. Dimas Patrick muri Minisiteri y'Ubuzima wari uhagarariye Minisitiri muri uyu muhango yavuze ko muri aya mezi atatu bazasiga buri wese wanduye abasha kubona imiti ndetse no gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zose zitanga ubujyanama kuri sida. Ndimubanza avuga ko u Rwanda narwo rushishikajwe no kugera ku ntego isi yihaye yo kurandura sida kugeza mu mwaka w'2030.
Kugira ngo tugere rero ku ntego twiyemeje yo kurandura sida mu mwaka wa 2030, tugomba kurengera abafite virusi itera sida bashobora kuba batafite uburenganzira bwabo bubahwa nk'uko bisanzwe mu mavuriro cyangwa hanze. Nanone tugomba kuziba icyuho giterwa n'uko abantu batitabira serivisi cyane cyane urubyiruko.
Ku ruhande rw'urubyiruko bamwe muri bo bumvikanisha ko ubukene ari bwo bubatera kwishora mu bikorwa bibanduza sida.
Ku bahungu n'abakobwa impamvu usanga ariho ubusambanyi cyane ku bakobwa ni ubukene bafite. Umukobwa akabura amavuta yabo n'umuhungu wenda atwara ako kagare kiwe akabasha kumubwira ati ngurira amavuta turyamane bakaryamana, niho ubusambanyi usanga buturuka cyane. Ariko n'abakobwa kenshi na kenshi nanone nabo bashuka abahungu, ntabwo ari abahungu bashuka abakobwa bonyine, kuko umukobwa nashobora kukwibambaza ari umuhungu wumva umushaka ugasanga muraryamanye kandi bitari ngombwa.
Urubyiruko rw'abakobwa rufite umwihariko kuri iki kibazo.
Impamvu abakobwa aribo bandura cyane, abahungu akenshi baba barisiramuje, kandi nyine iyo bisiramuje hari indwara zimwe na zimwe zidahita zibafata.
Abakobwa nyine turoroshye cyane, baradushuka bigakunda.
Abahungu kenshi na kenshi kubera ko baba babigambiriye hari igihe bagenda bafite udukingirizo, iyo arwaye nta gakingirizo agendana, agashaka rero kwanduza benshi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya sida ubaye, isi barura abagera kuri miliyoni 38.4 bafite virusi itera sida. Muri bo miliyoni 36.7 ni abantu bakuru, naho abagera kuri miliyoni 1.7 ni abantu bafite munsi y'imyaka 15, kandi ko 54% by'abafite virusi itera sida ari abagore n'abangavu biganje munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu Rwanda mu gihe cy'imyaka 15 ishize ubwandu buhagaze kuri 3% mu bantu bafite guhera ku myaka 15 kuzamura. RBC kumvikanisha ko 94% bafata imiti neza kandi abenshi bameze neza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, reka tugushimire madame Murerwa unyemerere ube wihanganye gato mu kanya rwose turajya mu kiganiro, ariko tubanze nanone tuve mu Rwanda noneho turebe mu Burundi, aho leta yemeza ko 90% by'abantu bagendana cyangwa se bafite agakoko gatera indwara ya sida bari ku miti igabanya ubukana bw'iyo ndwara, kandi iyo virusi ikaba yaragabanutse ku buryo itaboneka mu bipimo byo kwa muganga. Nanone reka twiyambaze mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza atubwire uko byifashe.
Burundi ico kimwe n'ibindi bihugu vyo kw'isi ku itariki ya mbere kwa 12 uko umwaka utashe burahimbaza umunsi wahariwe kurwanyikiza ruhonya nganda sida. Nakaryo ku mashirahamwe agwanya sida hamwe na leta ko kwirimbura no kuraba bagejeje isemo yo kurwanya iyo ndwara. Mu itangazo bwasohoye bushikanganje bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko bwishimiye urugero igihugu kigeze ko mu kurwanya sida. Muganga Olivier Nijimbere umunyamabanga ntayagayezwa muri ubwo bushikiranganje yemeza ko no mu bihugu bya Afrika Burundi buzi imbere muri ico gisata.
Uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi w'ugwanya sida uva mu mwaka wa 2018 gushika muri 2022 wafashije gushikira ibitari bike tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije. Aha twamenyesha ko Burundi buzi imbere mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero na Afrika yo hagati byashikiriye ihangiro rya 90% inshuro zitatu. Ibiharuro byavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro uwo mugambi w'ugwanya sida byerekanye ko ibice 90% by'abagendana umugira wa sida bipimishije kandi bazi ko banduye. Muri abo ibice 90% bari ku miti ipfufahaza, muri abo bari ku miti nabo ibice 90% bakaba bafite urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo.
Yatangaje ko intambwe yagezwe ko kubera ingufu zashizwe hamwe n'abantu batandukanye hamwe n'ibisata mpuzamakungu n'amashyirahamwe yo mu gihugu hagati.
Iyi ntambwe yo kurata twayishyitse ko kubera ingufu za leta intererano ya nyine icyubahiro umutambukanyi wa nyine icyubahiro umukuru w'igihugu mu kurwanya sida, abakozi bo kwa muganga, abaremesha kiyago, amashirahamwe, abamenyesha mana, abamenyesha makuru, hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagenda n'umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba. Turashima kandi abasanzwe bafasha igihugu mu bikorwa by'iterambere bo batigira badebukirwa gushyigikira igihugu cyacu mu kurwanya sida. Ngega mpuzamakungu Forum Mondial, ishirahamwe PEPFAR rya USAID, ishirahamwe mpuzamakungu OMS, ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF, hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FINWAP. Turashimira kandi igisata Onusida ukuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa byo kurwanya umugera wa sida.
Abari mu mashyirahamwe ni nani byo mu gisata cyo kurwanya sida nabo nyene bashimira urugero bagezeko mu gutuza iyo ndwara. Ariko Amza Venaburi kukiye atwara urunani ka PES Plus asigura ko akiri intambamizi ibiri nyamukuru zituma hakivuka abana z'ubwandu bw'umugera wa sida. Abantu banka kwipimisha hamwe n'abanka gufata imiti kandi baramenye ko banduye.
Kirikintu kiteye ubwoba rero kiri ubu n'abantu bacinyegeza bataza by'ukuri kupimisha bamenye ingene babavura, n'abandi kandi bapimwa mugabwasanga by'ukuri ntibakurikiranye imiti kuko kandi buri wakaza haje ibintu bishasha ubonyere bagutse mugera wa sida utuja ku miti kandi kuye ku miti neza nyuma y'amezi atandatu baca basanga migera yose kimanuka mu mubiri. Urumva abo bantu bari binyegeza n'inama nyuma bandi mwa cyane cyane rero tuvuga tuti rero kihambaye kandi kigorane kiriho kureka abana bavuka mugera wa sida ahoba akarusho mu rugamba rwo kugira yagere mwana n'umwe asura kuvuka afubugira wa sida kandi byo rero uruhara rero gabavyeye bagenda kugira wa sida ntinangire urogwa amashiramo yabagenda kugira wa sida ntinangire kuko nabone bahimiriza kibano kurango byukuri barabikwa muganga ko babapimo kugira wa sida ndagire usura kuvuka afubugira wa sida n'intamba muzindi ababavyeye bemera ko bya n'umwana afubugira wa sida kandi ubona ko ndaba nyubindi.
Mu Burundi umunsi mpuzamakungu nyezi na wo kurwanya sida uzohimbarizwa ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega hazoba ari ku wa munani uku kwezi. Ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko mwaka uheze abantu hafi miliyoni 38 n'igice aribo bari bagendana umugera wa sida. Uwo mwaka kandi ibiharuro vya ONU vyerekana ko abandura bagabanutse ku bice 54% kuva umugera utanguye kw'inkumbi kurusha ikindi gihe hari mu 1996. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Barakoze bagenzi bacu rero Eloge Willy Kaneza na Asumta Kaboyi batubwiye muri make uko bihagaze mu Rwanda no mu Burundi. Reka tugaruke ku mutumirwa wacu Madame Umurerwa Gilberte, nanone nongere nkuhikaze ariko noneho tujya ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro nyirizina mumaze igihe mukora aho muri Clinique Avega. Turavuga ku byerekeye akato, watubwira uko urugendo rw'abantu bahabwaga akato mu myaka yashize uko wabibonaga ugereranije n'uko ubibona muri iki gihe? Ndashaka kuvuga niba byaragabanutse, niba byariyongereye, uko byagiye bisimburana muri iyi myaka.
Murakoze cyane. Akato ubundi muri rusange ni ihezwa umuntu ashobora kwiha ku giti cye akaryiheza ku kintu yari afitiye uburenganzira cyangwa se ubushobozi, cyangwa se iryo hezwa rikaba ryakorwa n'abandi bantu muri sosiyete bisanzwe. mwarimu mbazire ku kibazo cy'ukuntu mbona akato kameze gahagaze muri iyi minsi. Uko bigaragara akato hano cyari ikibazo kinakomeye cyane kubera ko yari kinika rifite imwihariko y'abantu n'ubundi bari bafite ibibazo by'ihungabana bari bavuye muri Jenoside. Ubwo rero ihungabana ryahuraga n'ibibazo bafite by'uko banduye n'ako gakoko, ubwabo ugasanga bari akato gakomeye cyane. Ariko kugeza uyu munsi aho bigeze usanga akato karagabanutse, bitewe cyane cyane n'amakuru abantu bagiye babona, bagiye bigishwa kuri SIDA ko yandura, ugasanga abantu ntibatinye kubana na bagenzi babo, batinyaga wenda ko bagenda bahura n'abandi bakabanduza. Ariko ubu ngubu icyo cyavuyeho, abantu bamaze kubona amakuru ahagije. Ikindi ku kato umuntu ashobora kwiha, ibyo ngibyo byagiye bijyana n'ukuntu abantu bagendaga batiyakira. Ariko urugendo rwarakoze, abantu bagenda bigishwa, bamenya kwiyakira, bakuhiriza hamwe mu matsinda, bagahana ubuhamya bw'imibereho, ku buryo ubona ubu ngubu ugereranyije mbere n'uyu munsi akato karagabanutse muri rusange.
Ibyo nko kubanduye ubwabo bibagiraho izihe ngaruka cyangwa se bibaha uwuhe mu marugeranije, kuko ni abantu babagana buri munsi? Nk'iyo umuntu aje wavuze kare ko hari abiha akato, ariko ngira ngo kugira ngo bakihe biterwa n'uko baba batekereza ko bari bugaragare mu muryango mugari. Nanone impamvu zigaruka kuri wa muryango mugari, iyo aje abagana wenda mukabasha kumusobanurira ako kato akabasha kukavamo, ndagira ngo mbega reka duhere ku babaganye, mbega uko mubakira, reka baraho duhera ahandi turaza kwagera nyuma.
Ikintu cya mbere umuntu yaje tugana tugenda cyo nko kwipimisha ari ubwa mbere, tubanza kumuganiriza tukamubwira ikintu icyo ari cyo, uko yandura, n'akamaro ko gufata imiti neza, byose akagenda bibonaho amakuru. Icyo gihe rero iyo aje agatangira imiti, ntabwo urwo rugendo twatangiye mbere ruhagararira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo uko aje tugenda tumufasha kwiyintegra, urumva ni umuti w'ubuzima bwose, azakomeza kuba ubuzima bwose. Bisaba ko agira giherekeza kugira ngo abashe kujya mu murongo neza, areke kwiha ka kato yumve ko ari we wenyine. Kuko uko agendaza agenda ahurira n'abandi, akabona ko ikibazo atari wenyine gifite, akagenda abona abamutanze muri urwo rugendo, akabona ko bameze neza, bityo nawe bikamutera ishyaka no kubohoka agafata imiti neza.
Uretse kubohoka mu buryo bw'imitekerereze, hari ingaruka zigaragara iyo myitwarire ishobora kugira ku buzima cyangwa se ku burwayi bw'uwanduye?
Ingaruka zo zirahari nyinshi cyane. Kuva umuntu akiha akato cyangwa atatinya, hari ukuntu mu gihe cyo kunywa imiti atashobora kuyinywa neza. Icya mbere cyo tuvuge wenda nk'umuntu ubana n'abandi bantu akavuga ati baramutse bamenye ko mfite iki kibazo, bigatuma ya miti ayitwara ariko ntabashe kuyinywa neza. Icyo gihe iyo atayinywa neza, umuntu bakoranye imibonano mpuzabitsina aba afite ibyago byo kwandura. Mu gihe wa muntu uw'imiti neza uyiyakiriye, uzi ko ari ubuzima bwe agomba kubaho, agafata imiti agakomeza kubaho neza, wowe ibyago byo kwanduza ni bike cyane, ndetse hafi ya ntabyo. Ariko wa muntu utanywa imiti neza kubera ko akwiha akato gutinyatinya, wowe aba afite ibyago byo gukomeza gukwirakwiza indwara.
Wavuze rero uti byaragabanutse cyane ugereranije n'uko byari bimeze, ariko mu by'ukuri bivuze yuko bitashize burundu. Mutekereza ko ibisigisigi byabyo cyangwa se impamvu akato abantu biha cyangwa se bahabwa n'abandi gakorerwa abanduye virusi itera SIDA, impamvu kananiranye cyangwa se katavaho burundu ni iki?
Njyewe urebye ikintu cya mbere navuga kibitera imyumvire cyangwa se urugendo, nk'umuntu wavutse nyuma y'ibihumbi bibiri ntabwo azi sida nka z'umuntu wavutse mbere cyane, kuko abandi bo bayizitiza bagiye babona abantu yarembesheje n'iki. Noneho nk'abantu nk'abantu bakiri bato bakiri abajene amakuru babonye yeka yuko dukwiriye gukomeza gushyiramo intege kugira ngo babone amakuru ahagije, hanyuma bareke gukomeza kwiha ako kato. Ikindi kintu gituma nde nsita ku makuru cyane, abantu babona yuko akwiriye gukomeza gushyirwaho imbaraga nk'itwumve ko twesheje ikintu byarangiye, kuko iyo umuntu atabona amakuru ngo ahora yibutswa hari n'igihe ashobora kubyibagirwa, bikaba byatumuhereza umuntu akaba. Ikindi natinda ku kibazo cy'imyumvire cy'amakuru abantu bafite ko gishobora gutuma ako kato gakomeza kubaho. Ikindi ariko navuga nanone ku kato umuntu yiha, ntabwo umuntu wakwakira ikintu uyu munsi ngo yakire ko afite ubwandu bw'agakoko gatera sida ashobora guhita abyumva ngo ahite abyakira. Kamere ni ikintu kiremereye kuri we, ni ikintu yakira bibanje kunyura mu rugendo rurerure no guherekezwa neza kugira ngo ajye umurongo umwe n'abandi amenye yuko ubuzima buzakomeza nyuma. Cyumva ari ibyo ngibyo.
Mu kanya turaza kugaruka ku ibyo byo guterera agati mu ryinyo no kubyakorwa kugira ngo imyumvire ikomeze kuzamuka, abantu bashobore kuba barwanya akato banduye biriha cyangwa se bahabwa n'abandi. Tunagerageze kureba inzitizi zabyo uko zimeze, ariko reka tujye ku murongo wa telefone twakire Jean d'Amour afite igitekerezo cyangwa ikibazo. Jean d'Amour, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Mwiriwe neza.
Mikomera cyane, uherereye he?
Ndi mu Ngororo mu murenge wa Hindura akagari ka Runyinya.
Komeza ikibazo cyangwa igitekerezo.
Wenda igitekerezo natanga, ndashimira leta yacu nta kuntu itagerageza ngo idukangurire kwirinda icyorezo, ariko hari abantu benshi amakuru aba atayabona neza. Ndumva hakomezaga ku bukangurambaga nkwenda nko ku mashuri bakabigisha nk'ubwandu nyine ukuntu byandura gutyo, ndetse bakabashishikariza n'ukuntu bakwirinda cyane cyane kuko hari urubyiruko usanga ruri inyuma mu myumvire.
None se Jean d'Amour, aho ngaho uherereye ntabwo abakangurambaga b'inzego z'ubuzima bahagera ngo bagire icyo bababwira ku byerekeye kwirinda sida cyangwa se kwirinda guha akato abayanduye?
Barahagera ariko bumva byakaze cyane, bakabishyiramo imbaraga kuko hari abantu benshi nyine musanga nk'abana bamwe baba batasobanukiwe neza cyangwa cyakaza wenda nk'uburyo bwa SMS umuntu kujya ajya arabibaza akambese akabona amakuru mu buryo bumworoheye, haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku mapurikasiyo atandukanye.
Ye Jean d'Amour, niba igitekerezo cyawe ugicukije rero reka tugushimire kandi ukomeze kugira umunsi mwiza.
Akandi kabazo namubaza gato, hari ikibazo abantu babibaza. Alo,
komeza turakumva.
Nsanga akabazo wenda nabaza, ese nk'iyo abantu babana umwe arwaye ugenda atayirwaye ntabwo birashoboka ko batakwanduzanya natakwanduza undi?
Yego birashoboka, abaganga barabafasha bakabakurikirana, ariko kugeza ubu ngubu birashoboka ko iyo umuntu awe imiti neza abana n'umuntu utarwaye kandi ntamwanduze.
Ndumva ari byiza noneho kabisa, ni icyo kibazo nari mfite. Murakoze cyane.
Urakoze Jean d'Amour, nawe ukomeze kugira umunsi mwiza. Madamu Murarwa, wumvise ibyo Jean d'Amour avuze ku byerekeye amakuru ataboneka neza, wenda ntabwo muri mu gihugu cyose cyangwa nta nubwo mushinzwe ubukangurambaga ku rugero rwagutse cyane, ariko se nk'ababagana hari abaza mubona ko nta makuru ahagije bafite cyangwa se badasobanukiwe neza n'uburyo bwo kwitwara muri icyo kibazo?
Biracyariho, hari abantu batagize amahirwe yo kubona amakuru yose ku bijyanye n'ubwandu. ukabona wanda wamuha nk'igisubizo agahita yumva ko imyaka yo kubaho ye irangiye, ubuzima butagomba gukomeza, ndetse akumva yuko ibyo birangiriye aho ngaho. Kandi umuntu uri ku miti neza rwose nta kibazo cye abaho nk'abandi bantu. Ugasanga rero ikibazo cy'amakuru, niba adafite ikibazo cy'amakuru y'uko ubuzima bugomba gukomeza nk'abandi bantu, wenda no ku yandi bibinaho ugasanga afite amakuru makeya adahagije.
Reka nanone dusubire ku murongo wa telefoni twakire undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika, n'Indabira Ferdinand, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Fred barambwiye ngo ni Fred ikaze mu kiganiro muri Sanga. Fred uranyumva? Ngira ngo ntabwo arimo kunyumva, ntabwo turimo kumwumva neza, ariko ku buhanga bw'ibyuma barabitugiramo mu kanya turamuha ijambo niyumvikana neza. Fred, niba unyumva wafata ijambo, niba utanyumva turakomeza. Ye madame muragore, reka dukomeze kuri ibyo twavugaga byo guterera agati mu ryinyo bishoboka, cyane cyane nk'ubu abantu babona yuko ndibuka ko tukiri abana wasangaga hari n'amazina akomeye cyangwa se atandukanye abantu bita umuntu wanduye, bamwe bakavuga ngo yakandagiye umusumari, abandi bakavuga ngo ararwaye, gusa ntibagire icyo bongeraho bakongeraho ko arwaye. Uyu muntu bavugaga ngo ararwaye wumvaga mu buryo kwari iyo ngiyo bavuga mbega bagasana n'abanayitsinda rwose, ariko ubu ngubu abantu basana bagenda babimenyera. Utekereza ko ibintu bishobora gutuma abantu baterera agati mu ryinyo ibyo kwirinda kw'abantu birinze muri iyi myaka n'uko imibare yagiye igabanuka bikaba byasubira rudubi?
Ntabwo ntekereza yuko kuba abantu bagira indi myumvire ku bwandu bw'agakoko gatera sida ari byo byatuma ibintu byasubirira imbibi, ahubwo uko mbona abantu bose babaye bafite ayo makuru bakamenya yuko wanduye ari umuntu nk'abandi, byatuma wa muntu wanduye amwe imiti ye nta pfunwe afite nta n'ubwo bafite bwo ko sosiyete izamuheza. Noneho mu gihe abantu babona yuko ari ibintu bisanzwe, uko biri kose nubwo ari ibintu bisanzwe hari icyo bikoburije gukora, guhora yikurikirana kwa muganga n'iki, ndumva nta muntu wabyifuza ngo avuge ngo ngiye kwiyekisipoza ngo kubera yuko byoroshye, ntabwo nabihana, ntabwo nabihuza pe, kuko iyo umuntu afite amakuru ku buzima niwe umenya uko abutwara. Ariko avantaje ni uko abantu baba bafite amakuru, kandi ikigaragara muri iyi minsi ubwandu bwaragabanutse bijyanye n'uko abantu bamaze gufata abarwayi ba sida nk'abandi, nabo bagashinyuka gufata. Imwe mu ngamba ituma ubwandu bugabanuka ni uko abantu bafata imiti neza, nicyo gituma ubwandu budakwirakwira. Ubwo rero kuba abantu bakubasha gufata imiti neza ni uko badahejwe muri sosiyete n'ako kato kuba karagabanutse, bigifitemo uruhare rukomeye cyane.
Reka twakire ku murongo wa telefone Daniel ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he Daniel?
Mperereye Inyamasheke Ruharambugani mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ariko ahantu uri ndumva hari agasaku, sinzi niba wakwigira hirya kugira ngo tubashe kumvikana neza.
Yego.
Ye, urakoze cyane. Ni ikibazo, ni igitekerezo, umwanya ni wawe.
Murakoze cyane zewe wa radio yacu. So ndagira mvuge kwiyingingo mwashyizeho no ku bijyanye n'ikumirwa rya HIV. So mbona muri iki gihugu cyacu
buhamye
kandi bushikamye,
n'iry'abayanduye ntabwo ari komeza,
biragaragara ko hari impinduka ugereranije no hambere. So mbere wasangaga abantu barwaye HIV bahabwa kato bagacibwa mu bandi, bikaba ari ikibazo kigaragara buri wese ari kumwe n'abasire bizanya impinduka bitewe n'uko abayobozi b'imisante usanga bakangurira abaturage babwira ko badakwiye guhakata abantu barwaye HIV ko n'abandi ndetse badakwiye gukumirwa muri gahunda rusange so ubona nyine byaragabanuka
reka tuza aho ngaho aho utuye muri Ruharambuga hari abo ubona barwaye iyo ndwara bahabwaga kato mu minsi yashize ubu ngubu batakifite urwikekwe cyangwa se bakiriwe mu muryango mugari mu buryo buri muntu wese abizi nta n'ipfunwe bibateye
ingero zirahari rwose ubu babona rwose pe
ntabwo nkubwiye ngo uba ntabwo nkubwiye ngo bavuge mu mazina ntabwo nkubwiye ngo bavuge mu mazina ariko ndagira ngo
ntabwo nari ngiye kuvuga ariko mu by'ukuri urebye nyine ubona imibare y'abo bantu ubona mbere bagiraga amasoni amacunwe n'iki usanga nyine n'abantu bitewe na sosiyete itari irahabwa amahugurwa ugasanga umuntu ngo kanaka ni igicibwa so iyo urebye kuri ubu bwana rwimvuna byarahindutse pe byarahindutse ku buryo niyurebye rwose ubona ari urwego rwiza ntago abo bantu bakiboneka mu sinakeka ko no muri iki gihugu haba gihari tu uko bisa kose byaracitse burundu si Ruharambuga si mu gace runaka si Rusizi si na Kigali rwose mu Rwanda icyo cyo cyaravivuye rwose
Daniel urakoze cyane ukomeze kugira umunsi mwiza
murakoze mugira amahoro y'Imana
ye madame umurerwa hari ibintu Jean d'Amour yari yavuze kare yavuga ati hari uburyo amakuru ataraboneka neza nubwo hari ibintu by'ubukangurambaga avuga ku kintu cyo kohereza za SMS bituma ntekereza ibijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kurwanya akato kimwe mu bintu bikoreshwa cyane muri iki gihe mu Rwanda ni ikoranabuhanga mwebwe aho ngaho mu mirimo mukora hari icyo ribamarira hari uburyo mwuryiyambaza mu rwego rwo gutanga amakuru cyangwa kurwanya akato gakorerwa ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida
yego ikoranabuhanga ni ikintu cy'ingenzi cyane icya mbere ni naho amakuru mashyashya abagezeho aturuka ari twebwe mu kutwigisha dukoresha iryo koranabuhanga ariko no gusakaza ubutumwa iryo koranabuhanga riradufasha hari nk'amafishe aba hari dukoresha mu bukangurambaga hari nk'amanama akorwa mu rubyiruko ugasanga inama zirakwirwa kuri ibyo koranabuhanga kuri izo SMS kuri izo WhatsApp imbuga za WhatsApp zihuza urubyiruko nk'abantu bazigiraho uruhare ugasanga baratangaho za mesaje wenda kwihara inama y'urubyiruko ni ibikorwa dukunda gukoranamo n'inzego z'ibanze haba hari nk'inama y'urubyiruko iyo mesaje ikaba yatangwa kugira ndetse ikoranabuhanga riradufasha cyane mu bijyanye no kuzamura imyumvire na cyane cyane ko abana kuri iki gihe bumva ikoranabuhanga kurusha uko bakwitara ngo bumve amagambo babwira bakunda ibyo bisomera icyo gihe rero hari ukuntu ushyiraho nko mu televiziyo aho kwa mukindi kindi ugasanga abonye na videwo imwigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akagira ibyo amenya tugatanga n'ibiganiro nyuma bakaza kubaza ibibazo ni ibintu bidufasha cyane nabo kandi bikabafasha
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC tusubira na none ku murongo wa telefone twakire Kwizera Ahmad.
Ngawo je turamutagoma.
Ramba.
Ramba naho ngo ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundu umurenge wa Buyoga. Ndagira ambaze umutumirwa. Ubwo musuhuri.
Arakumva.
Harasabwiki kugira ngo wenda virusi ya sida ibonerwe umuti ko kwabonye covid yaje mu mwaka umwe igahita ibonerwa urukingo kandi tuzi ko covid ikoze mu mavirusi ahindagurika kuki virusi ya sida tubona ko idahinduka imiti yayo y'ikintege isa nk'aho yabonetse kuki yo itabonerwa urukingo biterwa n'iki ko covid yaza umwanya mutoye tugate tubonera uki kuki sidayo utabonerwa ukingo
Ahmad sinzi niba
biterwa na virus idahinduka
sinzi niba umutumirwa ari bushobore kugusubiza icyo kibazo kubera ko uwe ni umuntu ukora mu byerekeye gufasha abanduye kwiyakira no guhindura imitekerereze mu rwego rwo kugabanya akato umuntu ashobora kwiha cyangwa se ashobora guhabwa n'umuryango mugari ariko ndakeka icyo ari ikibazo gikomeye cy'ubushakashatsi abashakashatsi nabo byabagora kugisubiza kereka kuko ngira ngo kuva umuntu utaraboneka ngira ngo nabo nuko nta gisubizo bafite ariko ntabwo ndi bumuvugire reka gume ku murongo twumve wenda hari icyo yaba biziho nubwo bwose bitari mu nsanganyamatsiko ariko biteye n'amatsiko ahubwo madamu Murerwa hari icyo umva ufite kubyo Ahmad yaravuze
na makuru menshi ufite ku bijyanye naho umuntu ugeze uboneka ariko icyo namubwira nuko kuva nyine umuntu utaraboneka nuko batarabona baracyakora ubushakashatsi ntabwo bavuga ngo iki kuko cyakunze n'ikindi kigomba gukunda ndabibinyura no mu nzira byinshi ubwo rero numvaga ahubwo twakwihangana tukaba dukoresheje uburyo buhari kuko byagaragaye ko nabyo byadufasha mu gihe tugitegereje umuti ndumva nta kindi namubwira
ye Ahmad ngira ngo urabyumvise ariko se aho ngaho uherereye ibijyanye n'akato kubandu ya gakoko gatera indwara ya sida byo bihagaze gute
ibijyanye n'akato rero usanga n'akato gakunda kubaho kuko rimwe na rimwe udasanga umuntu urwaye sida ntabwo apfa kumumenya nta kimenyetso aba afite ntabwo wamumenya wenda ko bajya gufata imiti wenda bajya ariko muri sosiyete usanga batahabwa akato usanga babaho nk'abandi bagakorana n'abandi ibikorwa byose nta kato kabaho muri sosiyete
urakoze cyane Ahmed ugire umunsi mwiza
yego namwe mugire umunsi mwiza dukunda kumva hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Murenge wa Buyoga
mukomere cyane aho muri Buyoga madame Madame Murerwa rero hari akantu yaravuze Ahmad ko kuvuga ngo umuntu abayigendera hariya nta wamenya niba urwaye cyangwa utarwaye binyibutsa ko abantu rimwe na rimwe banicecekera ntabe yanabivuga ndibuka ko muri za 90 hari umuririmbyi w'umunyayuganda witwa Gafire Bongo lerutaya niwe wabaye uwa mbere kugaragaza ko arwaye arabivuga bibwira abantu babwira ububi bwayo ubu ngubu nk'abantu mwakira mubashishikariza kwicecekera ntibagire icyo bavuga bakiberaho mu bandi cyangwa murababwira muti mugende mwature rwose mubwira abantu ko murwaye mubyifatamo mute iyo hajemo ikibazo kibanga cyangwa se cy'uburyo umuntu agomba kugira ubuzima bwe bwite ugereranije n'imibereho ye n'abandi mubyitwaramo mute mubagira ihe namwe
ubuzima bwe bwite ni ikintu kigomba kubaho ariko usanga mu gihe tumufite tukimwakira abashaka kubigumana ku giti cye ariko uko igihe kigenda kigira imbere twebwe tumugira inama yo kuba wenda yagira nk'umuntu abibwira we yumva yihitiyemo yizeye bikaba byamufasha kugira ngo atagira ikibazo wenyine atabona n'umuntu bakiganira bityo birushaho kumuremerera bimutera ikibazo gikomeye mu buzima bwo mu mutwe ariko mu gushishikariza abantu kubivuga nabyo turabibabwira hari abatinyuka bagatanga ubuhamya urugero ntabwo ni nk'amatsinda tugiye dufite hano y'abantu bamaze kwiyakira ayo matsinda nayo gufasha abantu kugira ngo uwabashije kwiyakira atange ubuhamya n'abandi babwumve bumve urugendo amaze imyaka amaze afata imiti barebe uko ameze bamwirebera imbona nk'ubone ibyo bintu birafasha cyane usanga wa muntu wari ukitinya nawe atinyuka nawe akavuga utubazo ajya agira nawe akavuga kuva yayifata n'uko yabyumvaga mbere icyo kintu cyo kuba yasangiza abandi imyumvire ku cyorezo kuri virusi itera sida birafasha cyane, niyo atabivuga ahandi muri kominote ariko agasangiza ubuhamya bwe abandi muri ayo matsinda tugiye dufite hano, ababizeye ari abantu bahurira hano muri gahunda. Ibyo bintu turabibashishikariza ko birabafasha cyane, nabo bakabohoka bakabazanya n'ibibazo nabo ubwabo hagati yabo kugira ngo bagire ubuhamya bufatika se cyangwa ku mugani agenda areba mugenzi wamenye aho abona aho ageze nawe agira icyo akavuga ati ubwuriya yabaye y'imyaka 20 nanjye nta kizatuma ntashaka umugore ngo mbyara abana. Ugasanga nk'umuntu niba yanduye uyu munsi, niba yumvaga ko agiye gupfa vuba aha ngaha, ariko agasanga nk'undi wayivukanye bari mu kigero kimwe akavuga ati mbere yageze hariya nanjye nzaye muri iyo miti, bigatuma afata icyemezo cyatuma afata imiti neza. Ubuhamya ni bwiza kubusangira n'abandi, ariko kandi nanone twubaha uburenganzira bw'umuntu bwo kubibwira abashaka.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Madamu Gilberte Umurerwa, ufasha umukozi ufasha muri clinique Avega, agafasha n'abanduye indwara ya sida kwiyakira, kwiyitaho no gukomeza ubuzima. Turaganira ku byerekeye akato banduye bahabwa cyangwa se bashobora kwiha nk'uko yabidusobanuriye mu kanya. Turakira Marcel, ariko reka tubanze dufate akaruhuko gato, ntimujye kure.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ikiganiro bungabunga ubuzima rero hano ku Ijwi rya Amerika, naho niho mu gisanga mugenzi wacu heje ni Mukankusi niwe uba ukidutegurira, niwe ukitugezaho. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire Marcel ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze kunyakira mu Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubaza umutumirwa ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, bavuga yuko kugira virusi itera sida ngo no kurwara sida ari ibintu bitandukanye. Ni ryari tuvuga ko umuntu arwaye sida ko iyo umuntu basanze afite virusi itera sida ho ubwo ho biba bigaragara ko virusi ayifiteho birumvikana, ariko ni ryari bavuga yuko umuntu arwaye sida? Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri, bavuga ko umuntu wafashe imiti neza ngo hari igihe ubwandu bw'agakoko gatera sida bugabanuka ndetse bugashiramo no mu maraso, kandi muri rusange ntabwo imiti ya virusi itera sida iraboneka, ni imiti igabanya ubukana bwa sida. Ese cya gihe ya virusi yagabanyutse iri hafi gushiramo mu maraso ntabwo aba ashobora kwanduza? Ese niba yakwanduza ni abayanduje abantu kubera iki, kandi mugaragaza ko virusi mu maraso yashizemo? Icyo ni cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, kwandura virusi itera sida uretse mu busambanyi hari n'ibikoresho kera bajyaga batubwira yuko byanduza, gusangira ibikoresho bikomeretsa, kwiyogoshesha, mashini, makasi, inzembe n'ibintu by'ibikwasi. Muri iki gihe isi iri kugenda itera imbere, sinzi niba hari imibare waba ufite waduha ku bwandu bushyashya bugaragara buva muri bya bikoresho budaturutse mu busambanyi. Ni ibyo bibazo bitatu nari mfite. Murakoze.
Marcel, ubajije ibibazo byinshi kandi ntekereza ko hirya gato y'ikiganiro twarimo tuvuga, ariko ugume ku murongo ukomeze ubitwibutse. Sintekereza ko mu by'ukuri umutumirwa wacu adafite icyo abivugaho, ubwo bumenye ndatekereza ko abufite. N'ubwo ibijyanye n'imibare hari wenda inzego zibishinzwe ushobora kuyitanga ku buryo nyabwo, ariko reka mureke agerageze kutubwira kubyo warubaje kuko byo ari byo byose no akora muri iyi clinique akora mu bijyanye no gufasha abanduye ibyo ari byo byose hari ubumenyi abifiteho nubwo bwose biri hirya gato y'insanganyamatsiko twavugaga madame umurerwa ibibazo bya Marcel wabyumvise
Kutibaza cyambere yabashije cyo kuba umuntu yagira virusi itera sida cyangwa kurwara sida aho bitandukaniye umuntu ashobora kugira virusi itera sida ikaba izenguruka mu mubiri we ariko adafite ikimenyetso na kimwe adafite uburwayi bundi icyo gihe bavuga yuko umuntu afite virusi cyangwa se abana na virusi itera sida bavuga rero ko umuntu arwaye sida muri cya gihe za virusi zarushije umubiri imbaraga umuntu atikubitasa agatangira kurwara ibyuririzi icyo gihe nibwo aba yabaye umurwayi wa sida niho bitandukanye kuba umuntu yabaho abana na virusi izenguruka mu mubiri ntabwo bivuze yuko arwaye sida ahubwo arwara iyo atangiye kugira intege nke z'umubiri ibyuririzi indwara zisimburana ibyo bituntu izo za mugiga niho bavuga yuko umuntu arwaye sida ikibazo cya kabiri ngira ngo yarabanyije ngo ubwandu burashyika burundu ngo ntiyanduza sida cyangwa arayanduza yumva ariko yabajije iki ngiki iyo umuntu bamukurikirana kwa muganga bakajya bamupima bagasanga ubwandu bwashyize mu maraso ni ukuvuga yuko virusi itera sida yahuye burundu ahubwo iba yihishe ku buryo kubera imiti iba yihishe itabasha gutirikira mu maraso ariko ikindi cy'abantu bajya bakibeshyaho bikaba byatuma yahagarika imiti ngo bampimye basanga nta virusi irimo iyo umuntu akinishije guhagarika imiti aha ngaha niho za virusi zirasohoka kandi zikororoka cyane zikarushaho kuba nyinshi muri sirikirasiyo ndumva ariyo makuru mfite zikarushaho kuba nyinshi zigenderuka mu maraso iki gihe rero iyo umuntu adafite ubwandu bugaragara mu maraso iyo bamupimye kwa muganga bamaze igihe bafata imiti bakavuga ati rwose nta virusi zigikurikira mu mubiri wawe amahirwe yo kwanduza ni make nyine kuko ziba ari nkeya zikurikira mu mubiri ntabwo uwo muntu yanduza bavuga yuko umuntu udafite virusi zigaragara mu mubiri no kwanduza atanduza kubyerekeye isaba
komeza
ngo gusangira ibikoresho ingende n'ibikinga imibare y'abantu byo nta makuru nabo mbifiteho yaba agaragaza abandujwe n'ingende n'inshinge nta makuru mbifiteho na cyane cyane ko iyo umuntu aje yanduye ashobora kuba yarandujwe n'ibyo bintu by'inzembe cyangwa se ashobora kuba yarandujwe n'imibonano mpuzabitsina kugeza ubu ndumva nta mibare mfite namuha aha ngaha nihanganira
Marcel ngira ngo wumvise ibisubizo baguhaye niba
yego
niba ibibazo wari ufite kubaza birangiye rero reka tukwifuriza umunsi mwiza
murakoze cyane rwose arakoze ayo makuru tuba tuyakeneye murakoze
ye Radio Ijwi rya Amerika reka noneho tujye kwa Ndikumana ikaze mu kiganiro muri sanga Ndikumana ashobora kuba avuye ku murongo Ndikumana uranyumva
ndakumva cyane ndakumva muri sanga ku
uherereye he Ndikumana
ndi muri Sudani y'Amajyepfo ego
ikibazo cyangwa igitekerezo
yo bitamo muri rusange ntabwo ari nk'igitekerezo kuko maruye ngo jewe natanguye kubona neza umuntu agwaye ubwandu bwa sida hari muri 1986 yo natangura kubona umuntu agwaye umuntu agwaye ari umuntu akinyitse umuntu agwaye yaba ari umuntu yonze cyane umuntu agwaye aramwinuba nta muntu yamwegera ibyo akoze yaba isahani yaba igikombe abantu barabimwema n'imodokari yuriye abantu ntibagezega no kujya no gufatana ingendo nawe
cyane aho bigeze ubu arabona ko umuntu afite ubwandu bwa sida ari indwara n'izindi mu biro nta kibazo bahabwa nabo nyine bakora mu mabiro no mu nzego zose z'igihugu haba mu mashuri bivuga ko abantu bari bamaze kwigishwa ibyerekeye ubwandu bwa sida no kubyirinda nongereho novuga n'ugwaruka ugwaruka nabwo nyine urabyigishwa amashuri ariko twebwe igihe twari ku ishuri ntabwo twigeze tubona umwanya mwiza wo kwigishwa ibyo byerekeye ubwandu bwa sida tufatiyeho ibyigwa byagenda biratangwa ngo imibonano mpuzabitsina byari ibintu bavuga mu ibanga ku byigaruzi bya sekondari bantu bamaze gukura ariko ubu ubuvuga ko ingendo ni nziza cyane kuko abantu babyigishwa hakiri kare bakigishwa kwikingira bakigishwa kwirinda gukoresha ibicomora uruhu byakoresheje abandi bavuga ko ubu indwara ya sida isa yigishwe n'abantu benshi abantu bamaze kumenya ukuntu bayirinda no kudatinya umuntu asanzwe ayirwaye murakoze
urakoze cyane bwana Ndikumana kuri ibyo bitekerezo utanze ukomeze kugira umunsi mwiza aho muri Sudani y'Amajyepfo
yego cyane murakoze n'amagambo akugira Amerika turi kumwe kandi
ye madame murerwa rero hari ibintu Ndikumana avuze bijyanye nuko kera byari bimeze binyibutsa ikintu cyerekeranye n'umuco bundi mu muco wa Kinyarwanda abantu bagira ibanga tugeze kubivugaho kare bijyanye n'ubuzima bwite ariko ntitwavugaho ku buryo bwimbitse ubundi umuco wa Kinyarwanda wo kugira ibanga nta hantu mu mikorere yanyu mubona ko uburyo abantu barezwe uburyo abantu babayeho bishobora kubangamira cya kindi wavuze cyo kwisanga bahana ubuhamya cyangwa se baganira ku buzima bwabo nta hantu mujya mugunga urukuta iyo bigeze ku nzitizi zishingiye ku muco
urumva ikintu cyitwa umuco ni ikintu abantu bakunda guha agaciro kandi bakagishyira imbere ariko hamwe no kugenda biga hamwe no kugenda bigishwa hari umuco batabonamo inyungu bashobora kugenda bareka wareba inyungu ubonamo ukaba wawureka kugira ngo usingire cya kindi utabashaga kugeraho wagumye muri ubwo bwigunge nibyo koko iyo bariyeri irahari ariko hamwe no kugenda umuntu yigishwa nakubwiye ko ku mizo ya mbere abakiriya benshi dukunze kugira iyo umuntu akinjira muri porogaramu aba yumva ibintu byaba ibye wenyine nta n'umuntu yabisangiza yaba n'umuvandimwe ariko egisiperiyanse dufite ni uko nyuma y'igihe runaka uko agenda abyinjiramo yakira cya kibazo ko agifite ariko ko agomba gukomeza ubuzima agenda afunguka akaganiriza n'abandi akabanza kumva abandi icyo gihe ntabwo wamufata ngo ugende uvuge ariko niba aje agasanga nk'inama irimo cyangwa nk'umuntu ari gutanga ubuhamya mu ivuriro risanzwe abajya no gusaba n'indi serivisi ntawe wamenya ngo uriya muntu afite ubwandu icyo gihe arabyumva yabyumva akaba ariwe w'ibyo kugira ati bya bintu ziko ari byiza akaba ariwe uhitamo kubyumva cyangwa se nawe akaba yatanga ubwo buhamya bumuturutse
none se komeza
ikintu cyitwa ibanga cyo muri rusange si n'umuco gusa ariko ubuzima bw'umuntu burya muri rusange ni ibanga ariko kuva ugeze ahantu uhize n'abantu ikibazo mukaba muhuriye aho ngaho mwiteranye hari icyo muganira kubera yuko muba muhuje ikibazo muhuriye muri situasiyo icyo gihe bikaba ngombwa yuko nawe agira amakuru aguha
noneho rero tugana ku musozo madamu murerwa abantu babagana muri uko kuganira muri ibyo bibazo mumaze igihe mukora uwo murimo mubona hari ibibazo bishya bitera ihungabana biza cyangwa se ibibazo iteka muhora mwakira bibatera ihungabana bibatera kwishyira mu kato bihora ari bimwe cyangwa hari ibindi ari bishyashya bijyanye n'igihe mugenda mubona
ibibazo bitera kwishyira mu kato icya mbere ni ku kibazo cyo kwiyakira cya mbere na mbere navuga birumvikana ntabwo icyo kibazo cyaba ari gishyashya kuko buri wese bimugeraho ari bishyashya kugira ngo ahite yatangira yiyakira ugasanga yibanje kugoranamo ariko kwa kumwaherekeza muri urwo rugendo kwa kumwerekeza kugeza ubwo yiyakiriye icyo ngicyo kikaba cyo kigenda gishyira rwose ugasanga umuntu ntiyavugaga amaze n'umwaka amaze n'ibiri ariko igihe kirageze arafunga ati noneho aje gufata imiti atihisahisa neza ikibazo cyo kuvuga ngo ibibazo bishyashya abantu benshi bamaze kugira amakuru kuri etayizi nta bintu bishyashya cyane cyane byaba bitera akato bihari kereka wenda iyo uvuze wenda ati aracyari urubyiruko aracyagira gute ari kwiha akato kugira ngo bagenzi be batamubona ariko si ibintu bishyashya mbona nta bintu bishyashya byinshi bitera akato bihari.
Madamu Murerwa, mu gusoza reka noneho tubahe umwanya mugire icyo muvuga ku ngamba zishobora gukorwa cyangwa se ku byo mubona bikwiriye gukorwa kugira ngo akato abantu biha cyangwa se bahabwa n'abandi ndashaka kuvuga abanduye virusi itera sida gashobore kugabanuka cyangwa se gucika burundu ijambo ni ryanyu.
Nakoze ikintu mbona cyakorwa kugira ngo akato karangire ni ukubanza guha amakuru ahagije abantu bose tukamenya ko buri wese afite amakuru ajyanye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ni ukuvuga ngo muri asosiyete umuntu abamo abantu baho niba bazi yuko kubana nawe nta kibazo biteye kuba yaragize ubwandu bw'agakoko gatera sida bitamugize umuntu udashoboye gukora ikintu runaka bose ndetse bakabigira ayo makuru byatuma ako kato kagabanuka. Ikintu cya mbere ni ukuba bagira amakuru ahagije kuri HIV n'imibereho y'umuntu ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ikindi kintu kuri kano kato buri muntu yiha ibyo ni urugendo ni ibintu bitanze uyu munsi cyangwa ejo ariko gahoro gahoro akato kagenda kagabanuka. Ubundi ikindi kintu cyakorwa kugira ngo ako kato kagabanuke ni ukugira ngo abantu bose bipimishe batinyuke kwipimisha batinyuke babimenye ufite umuti awufate ukeneye kuba yahabwa umuti bawumuhe ku gihe kugira ngo ubwandu bugabanuke bityo ka kato nyine ntabwo kabona uwo gahabwa mu gihe nta bantu bakibona bo kwandura. Ikintu cya mbere na mbere ni ukwirinda ubwandu bushyashya ubu nicyo turi kurwana nacyo no gukomeza ubukangurambaga no kwigisha abantu kugira ngo bige kubana nta kibazo bateranye ntawe ubangamiye undi.
Madame Gilberte Umurerwa, umukozi muri Clinique Avegaho, umaze igihe mu kazi ko gufasha abantu banduye indwara ya sida kwiyakira, kwiyitaho no gukomeza ubuzima. Reka tugushimire cyane umwanya wahaye Ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane.
Tugushimire kandi tunagusaba ko n'ubutaha nitugukenera kugira ibyo dufasha gusobanukirwa nyabona uzatwitabe.
Oya, nta kibazo rwose.
Reka nshimire na bagenzi banjye twari kumwe bamfasha kubagezaho ikiganiro. Nadia Taha wamfashije kubegeraniriza amajwi yose mwumvise no ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mukanya saa 12 mu makuru.
Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize. sikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Na sikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe.